say it is.
Mina ogopa mwenzenu, mina ogopa. Mina ogopa jamani, mina ogopa. We, 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 we. We, 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 we. We, 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 we. We, 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 we.
Unatali wewe.
Ninaishia naye furaha nayo furaha hana. Ninavyompa tabu anatamani nchi kuiyama. Kuroga na roga iwe usiku iwe mchana. Mi uchawi wangu viuno ndo maana baby wake amekwama. We uogopi napigwa vita bado natamba. Amenishindwa makabila kaenda kuniibia mganga. We uogopi na wika jogo la shamba. Sijatokea Shanghai mi mchina kutokea Tanga. We uogopi wanavyoshuka mi ndo napanda. Hakuna anayeniweza sio meja wala sholo mwamba. We uogopi sina chawa wala mdananda. Ila ngoma zinagongwa kila bajaji unayopanda. Mina ogopa mwenzenu, mina ogopa. Mina ogopa jamani, mina ogopa. We, 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 we. We, 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 we. We, 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 we. We, 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 we. Kata mipombe mzuka ukupande. Kuta mishisha mzuka ukupande. Kata mipombe mzuka ukupande. Kuta miganja mzuka ukupande. We uogopi sitajipate la sinyu ilokobia. Ata eti anadata kaniacha ila ananililia. We uogopi sijatongoza naitwa dia. Nikitokea tajiri na mfuko ni sina tamia. We uogopi nacheka nao na unichukia. Unafiki kwangu ni suna nikiwaona na wasalimia. We uogopi wananiiga ila wajanifikia. Walipolala wao mimi ndipo nilipoamkia. Kata mipombe mzuka ukupande. Kuta mishisha mzuka ukupande. Kata mipombe mzuka ukupande. Kuta miganja mzuka ukupande.